Here's another one. Here's another one. Maximilio. Touch.
Ameshotoka na mtani umezima mazima si bado tuko mtani tumepima wazima wanashoboshobo za kung'ata maneno sheria msumeno na kukata mdomo na kiherehere kutuchimbia mashimo wameshazamia ila si bado tumo nasikia wananifatiria hawajui nilikotokea na maneno ananipakazia hawajui navyowachukia nasikia wananifatiria hawajui nilikotokea na maneno ananipakazia hawajui navyowachukia. Ujaulizo shaongea shogo, una maana gani kujipress shogo? Ujaulizo shaongea shogo, una maana gani kujipress shogo? So mda una bado naleta shogo, kaseme tena yo maneno ya kwa shombo. Wanipiga vijembe vya chinchin, bona safi tumekutana mjimjini. Ibilisi chetani hauna dini, kufatafata ya watu ndo masikini. Ole yao walo kinga bila ngao, dawa yao bado na wapa kibao. Nasikia wananifuatilia, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia. Nasikia wananifuatilia, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia. Na wakukota kama mtoto mbichi, na wachape upe kama koko bichi. Unapiga simu, unacheka sana, eti tulikutana gabirikana. Kwangu bola lisonge, na sokureta wenge ya kujuana, ya kujuana. Tapo piga masonge, story mtahani zinagungana, zinagungana. Ujaulizo shaongea shogo, una maana gani kujipress shogo? Ujaulizo shaongea shogo, una maana gani kujipress shogo? Nasikia wananifuatilia, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia. Nasikia wananifuatilia, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia. Nifatiria, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia. Nasikia wananifuatilia, hawajui nilikotokea. Na maneno ananipakazia, hawajui navyowachukia.
Here's another one. Here's another one.
Touch sound.